Netflix Live. Kino Clan, stand up. Zombie.
It's the kids, baby.
Kuna mako meni DM. Anasema nyandu squeeze unazima Shelly Fegi. Umekuwa waki kinomo na hang out na kina vibegi. Kamjibu njongo kunja le mbuzi kagoma mina wa mpaka ni dead. Squeeze kitu na filter. Sidhani kama ungenijua kiundani, ungekubali kwa hater. Natokea uswahilini mguu shetani mguu jini. Bado mitime niamini kama kiongozi wa dini. RIP langa umekwenda rafiki wa kweli nimebaki mimi. Squeeze watu onioni tunaishi low profile. Na Mungu anatuongoza. Yachukua ubingwa la ligi tunaongoza. Tamana shobo nyingi mabishovi na waponzo.
Wana nyumba za vio, wanaleta shobo. Hey, wanaleta nyudu. Hey, wanaleta shobo. Hey, wanaleta. Hey, tunatupa mawe. Hey, mawe. Tupa mawe. Hey, mawe. Tunatupa mawe. Hey, mawe. Mawe.
Oh. Sekinyago na kuchonga unanitisha. Lala na bango na team haitovunjika. Tuliza kipago na mbombo zako za insta. Ona napiga kolabo na mwanangu wa maisha. Hey Mr. DJ, twende kwenye replay. Hey Mr. Weaveway, paka chukizishe. Bongo tuiwakilishe, mkunga zindalilishe. We mwenye nyumba unyumba kauhalalishe. Busy Babylon, kichala hip hop. Najulikana sana ngani Mr. Pipa. Mashuti makali jiandae goalkeeper. Hip hop inauza na getini mtalipa. Kilomita nyingi na nyoosha goti. Midondosha vesi, we dondosha pochi. Na dondosha noti, unadondosha chozi. Mina gonga kopi, kagonge ngozi.
Wanaleta shubu. Hey, wanaleta nyudu. Hey, wanaleta shubu. Hey, wanaleta. Hey, tunatupa mawe. Hey, mawe. Tupa mawe. Hey, mawe. Tunatupa mawe. Hey, mawe. Tunatupa mawe, yeah, mawe. Tupa mawe, yeah.